Ɗo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
sakiraɓe heediɓe jawale moɗo eɗen gone beete aljumare sappo e jeenayyi lewru mai hitande 2023 yamde jeenayyi yettuke jenna e malley man Ousmane Yande Bulle kabaruji ɗo nujire to ɓoggui jande to battu noga e tata ɓennodirta forum de Bamako fuɗɗi keñan li balɗe tati hawruɓe hen kalɗiɗan dow sisleji banggal politikaku e keɓal. Bamako bisimi salon di livre de sigu nde yambere puɗɗude keñan immogol muɗon yalla sukaɓe anakinno windugol e jande dewte. Moƴƴingol comité technique d'appui fedde faabotonde age wona baali politique fuu jaɓani ɗum yogaɓe kolti wiide nafa wala e moƴƴingol nde fedde. Yo ɗi woni sembe kabaruji ɗi beeta ko bisimilla moɗo heeɗa tijo tamani. Batu noga e tatoɓe noddiri forum de Bamako fuɗɗi keñana Sisili cuɓaɗo hikka ana fawi dow yirwere kreduji no latirto sababu no jam e deƴƴere heɓirte noddaɓe halde e hawruɓe o batu kaltidan du dow kabaru golleji laamu politikaku keɓal hono ɗum e nandore muɗum ngal kawrital balɗe tati woni ko hani wadde Mahamman Babakunta hawri e fuɗɗode o batu anni ko heɓinen do faccitago Oumar Waygalo e sita Sidibe.
Kamɓe lanniɓe oɗo batu ɓe mbi koni fana maɓɓe faaɓe ƴeelon haalaji kaani haalirede ko naari banggal yirweere e ndenaguli nokku o. Kanko noddirte Abdoulla Koulibaly laamiɗo ndeɗo fedde nde noddirta fondation forum Bamako o wiiduɓe ƴewtude dow hen hakkillaji lobbi.
Minen darde komin jogui ko hollitidde ɗum tan min mbawa wiide min jaaha min ñiɓa e ɗum minen hoore min mijoto komi kawruɗo muɗum mi kollita ɗum kalankoɓeɓe kamɓe ji gollirde ɗum min mbawa wajibinde ɓe wadde fayi hunde mi kollitan ɓen ko woni himmiji amen wona wajiɓe juɗumaɓe ɗum ɓe gollira ɗum.
Yimɓele ɓe iwrile leydi ndi kañeli caggal leydi ndi mbiyana jeeli anniyaji ɓamete toon ɗi fattipire caggal
kaltono men ɗum ɓe ka waɗi no min mbawi yiɗirde ɗum min bindowo so oɗo bato tilike miɗo yiɗi wadde bindol dow jam kañe ndenagu runde afrique kañe le leydi mali so yirwere wala nokku ana tiiɗi jam heɓe jamdu so wala haala yirwere wawa haalede min jogike kaɓorɗe ko ɓooyi mi paami jonka wiide wajibi kina min gaɗa immadaraji bengal yirwere fa jam heɓa wartude saabi ɗum tan wawi latade sababu yirwere
ne
kollitiwille oɗo boto ko yata yimɓele ujunaji noka en jeyom anni tawede ley hen.
Sakiraɓe ɗi kabaruji fo andoɗe mbawi heɓude dow bembe ande ɗe do hel amen facebook kaña compte twitter. Moƴƴingol fedde faabotonde age ɓe noddiri comité technique d'appui à l'autorité indépendante des gestion des élections haala halde ana heewi dow muɗum hakkunde baale politique sini hedde baale yogaji ministére humaninde laamoɗo hana wattude honoko muɗum kasen e haala woteji yogaji ana miila wiide nde fedde heere wallan fa woteji laaɓuɗi gaɗa fa ɓeydoreɗen faamu keɗɗen Alicise Sita Sidibe.
Parti politique noddirteɗo Kodem ɗoni convergence pour le développement du Mali waɗi wulitagol fewde guykaji mbawɗi maateɗe ele ju'ingol ndeɗo fedde faafaɓo fedde kanɗo landinde wotiji ɗi ɗoni age Alhassane Abba secrétaire général fedde Kodem.
Koye wonde wadde hannden minke miɗe miilat ɗum fuu yo meere saabi lalnugol wotiŋaji ɗi wawa waɗede feyi soni walani fedde ejjine waɗa immat daraji ɓe hana yuppurde lalnugol ɗi wotiŋaji junngo ministére humunin kabaru laamorɗo saabi ɗum ana naato saabe hannden yurku yurukaku e nanal muɗum waɗe nde ɗi wotiŋaji.
Guɓal parti politique goɗɗo ɗum woni USR union pour la sauvegarde de la république gonduɗo e daane laamu hakkundejo o ka holiti wiide ju'ingol ndeɗo fedde ka waran faaɓo sanne fedde age ne waɗa golle muɗum no woɗiri no humtugo woni laamiɗo ndeɗo fedde.
Hannden minke miɗe wawi haalde wi kaaki fuu ko waɗirte ɗi wotiŋaji lallama timmi ɗum saabi hannden so ministére humnin kabaru deƴƴere kañ e finance dokkodiri juuɗe yalla ɗi wotiŋaji ana heɓa laawol minke somi lamdama wala fo heddi kasin e lalnugol ɗi wotiŋaji soni kulleji yogaji matama ko ñaki ceggan joni mi wara mi wiitat ɗum ɗum le ñalaɗo warande
andinde tan wiide ndeɗo fedde ju'inade faafaɓo fedde ejne golle muɗum yimɓele noga e ɗiɗon woni ley hen mo laamiɗo fedde ne jata ley muɗum golle makko woni faaɓade fedde ejne ɗe golleji fuu pawiɗe landinde woteji le leydi amen ndi.
Kawritalla dow kabaru dewte segu ɓe noddiri salon di livre de segu udditi keñen ɗo Bamako ɗo le balɗe tati windoɓe humaniɓe yirwere moƴƴingol dewte ɓe mbiyata maison d'édition e horsinimɓe janngugol dewte dokkidiran hakkillaji dow kabaru dewte e timugol dewte e wi huncimɓe ɗum hoore fanda o salon di livre yo dunƴude sukaɓe jokkolɓe dow windugol e janngugol dewte fa ɓeydore ɗen faamu anni ko kuwan jara heɓini en dow faccitago Alicise Sita Sidibe.
yambere tatobal kawtal kay enado dewte le lamu segu ngartirado bomako golleji mudum fuddi le wi kumani do golleji mudum do woni kanko mamadu makalu ngal do kawtal fana mudum yo fa yirwina dewte le lidi amendi wadira
le batuko nodirta salon de livre yo fa bada winnobe livre ngaji le golleji en tiagal mudum mere tewtra sukabe jango lekkol le le e dodo do futtino jangal livre ngaji ni wattu batuji amendi salon de livre
dawda tekete malinke mbindudo dewte ko buri sappo le lidi amendi ka holti wi de ngal do kawtal weli dum sanne sabile wi makko dum ran latar sababu nabude yeso jangugol ledo dewte urde to sukabe jokolbe
c'est une initiative hono di batuji ana hani fabede sanne sabile nyolman handen leedi malni sukabe mudum yida jangude livre ngaji sanne ga non nelson mandra wiido non leedi fu jangan livre ngaji ni woni heban andan leedi jangata livre ngaji hebata andan
nation qui recule
kariya jawara yo suka debbo jango jande do dore jiddo sanne jangude dewte ana haltana mem nafako woni hem
watti fusum jangi livre ngaji mi antu binniji kesi dimi anda korom mudun ana fabo kan sanne
le balde tati sisiliji kewdi godan di dewte hala mudum waram halede dunki andan be kabaruji mudum woni garobe joda halaw
dow kabar habugol nyaw buballa fewde e feccugol arkillaaji ciwaadi hala mudon jodeke heccikeenya nato bankasto e fanda mudon yalla e be darono habugol e nyaw buballa imadara hono feccugol di arkillaaji di godan nindi himbe ujinaaji temedna e nayo e sapo e jenon doctor en on ko kolliti wiide cercle bankas ana jogi ciudi doctor don ses ko ngaji sapo e joy himbe temede tato e jagun ita fa ndarno gol feccugol golbe njide himbe cercle o fu kebadi arkillaaji na holti wiide golle mudun ana hani wadde jiwde aswere noga e jiddi lewru me yottaade go o lewru juin 2023 yontrende ko min noddirta dossier rédaction amen ana fawi dow im national la mali de yode jettonde mali couple ngaji nay ngoni e mudon e refere ngaji dun ko latimande mali andimbe kabaru jande be biata pedagogue en cultivide malinke fu ana hani andude im national fa bidre den fam aniko aissata jara hebinen do faccitang umar waygalo e site sidibe
a to na pe mali porta prosperite
le sapre esperanza
honno be yimbele no hewbe nguni ko mbawa yimde im national leedi malindi bamde an songo fa jottuda kay kanye bamako jamande hollitiide fa kolla bingulide en ka kulobbo sina tayaro wawi ko noddete im national du woni yonde mali
why c'est très important que tout
une celle san be leedi mali fu wawa fama du woni im national mali ko be fu ana hani wawde jimi im national on anta ko ngodan sa wawa im national jati du ana hollita a wala malinke
wette makata
selia daw yo joon école to yoro soto o yido janginele suudu makko école du fe suka be anda ko koroma jun
chaque matin
sugan fu men accountant sugaben im national be ngabina deswalnga fesbe anda ko faccintinta be wayimde im national ngue
de lim mais quand même le chante
kanko docteur Moussa Cissé jangino wono ko noddete NCIP o wi sugaben an kani janginede kono dette im national woni yonde mali
im national en reality
im national leedi mali an hani jangede le ciudde koddi fu yalla sugabe ana fama don sabe ana nata sabe homa fu heba an takudum wadani yidal leedi ndu nata be leedi lobbo sabe im national leedi mali kulleji kewdi ana holitalle mudun to ana nata sabe sugabe ana hani famude dun giddide sugakum en wala jimni tan tewte ngabe heba anta kudum faccitinta
comporter en fonction
yoga mali ko ana jeli yonde mali watte do yambereji di ngatta kanko Ibrahim Diallo yo goten gondo le fedde lolirde no dirta pionier le leedi malindi o wala kutteji ko woni hen
par rapport
hone batuji mawdi fu watte le leedi inim national won huune wotere ko yimete arandere sabe so dun wadaka batuji mawdi jaati hana wadede sa wonko dun faccintinta kuppeleji nay ko woni im national di ana holita kulleji mawdi du so yimama le batuji an hokka dun ngari sabe dun huune ko lanko leedi jaati yamiri
la autorisé
tagal ko Ibrahim Diallo ko heddibe le leedi malindi kollinim se mudu en ko yonde malinde yimataake fatima ko
sakirabe ngal journal andodo ba hebude dun na do plateforme via mo sini on noddi numero 37321 holtindo wiide kabaruji studio tamani hokkade fo do ba hebude do application studio tamani ma bawdo hebude do play store
wote referendum hitande ujinaji didi e nogay e tati alam sappo e jetti lewru juin bibbe mali fu ana nodda ndokko e hakkilleji mudum ngal ɗo nuygal sariya kesal
o wote référendum ɓiɓɓe mali cuɓoto hakkunde kartal danewal kañum e kartal boɗewal
cuɓiɗo kartal danewal fuu holli kañum ka jaɓi cuɓiɗo kartal boɗewal holli jaɓali
ɓiɓɓe mali fuu ɓe inde muɗum bindi e talki wote ana darda yalta wadde o wote tedduɗo e mali
sijo tamani e gollidiɓe muɗum
ana ɗota wote référendum ko watta sappo e jeetti juin
tuurude yo hunde ko tawete hakkunde hoore suka baggi ɗin ɗo ɗon ɗum ko latto no ko majjata sini suka o giye hoore muɗum na tengi no sukaɓe suka garo adna fuu eɗum ana warde e muɗum ɗon ko hollita wiyede le yimali no yimɓe heɓe fuu e hakkille muɗumen no gatta fa majjina ɗon no docteur en kay kolliti wiide tuurude yo hunde ko wajibi noon ko watta e suka fuu basi fuu wala hen ɗum ko hani majjude sini jomum heɓi lebbi sappo e jetti fa ɓeydure ɗen faamu e nde yewtere sukaɓe ko Juliette Koulibaly waɗni hen keɗɗen Oumar Waygal sita Sidy Bé
Sara Fane jogui no ɓoosirta suka muɗum woɓɓe an toon bulanga tawrete woɓɓe an toon du nebameji tawrete homo fuu no sawrirta suka muɗum noon kaw ko Kadia Kanté cawrowo ɗo bomo ko ɗo wollitiri wiide
le fina tawa ɓaleɓe booke ko ñiɓirta cuuɗi ana wawi ñowdirde tuuruji caggal muɗum woni huuɗoji jogaji ko futtalle maayo ɗiɗi so ittama yorna soni sumama fuu ana wawi ɓeedede bulal ngal foppire tuuruji ana samtan ɗum sanne so waɗa hono kila ɗiɗi ma kila tati ina udda
woɓɓe an toon sukaɓe maɓɓe an tampa e ñawuji sanne kona iri banggal ɓuuɓalla woɓɓe an toon tuutan fa pooƴa keɗɗen ɓeɗo inniraɓe nokku noddirteɗo Bafoula be kañe Bagnagara ko cifiɗo hen
tuurude ana tambina sukaɓe sanne ana hokka jogaɓe jeyati tuure e de nawoji nandan muɗum so ɗum ñawnagal watti suka ana wasa feɓɗe kibbe hen jogaɓe ana miila wi docteur ana wawi ñawde o ñaw min kam min jaɓɓine ɗum saabi so ɗum ɓoyɗo ñawnagal jaati ana tampina suka fa haɗamon kibbude
so sukana mawna so garoje gandiki ɗum wajibi sina mata ɗum e terɗe muɗum no andaɓe kabar cellal kollitiri wiide fa ɓeydireɗen do hen faamu keɗɗemo kanko docteur Adama Koulibaly yo andanɗo kabar ñaw sukaɓe sanne nokkunodirteɗo clinique Diack Lansan Bamako
tuurude yo hunde ko suka limitte e muɗum ɗum jaati wongo fabto suka hokkudemo popangol tuurude ana uddo le lebbi jeegon yaade lebbi sappo e jetti caggan so suka limama gason ƴaɓɓiken lebbi jeegon yaade sappo e jetti ɓeɗo wawi natade ñaw
ɗum e tawde foo kamɓe docteur eɓe ɓe gondi e wadde gonguinali fewde saraɓe woɓɓe kanko docteur Adama Koulibaly o wi soɓe cawro ɓeɗo sukaɓe kani wattande koye mabɓe hakkille sanne
soni neɗɗo tewti wi uddan tuurude suka so watti muɗum yettaki ana nato saabe tampudemo saabu tuurude yo hunde ko fabto suka fofude watti sukaku ina tampina sukaɓe yogaɓe ga ɗum wala hunde ko heddoto saabu so suka ana mawna yaade ɗum timman
ɓeɗo andaɓe kabaru cellal sukaɓe gaɗi noddago fewde e saraɓe sukaɓe tinno kayba sukaɓe muɗen wakkati fuu pamadu ko suka ɓuuri hajede taykito wakkati fuu so suka ana sellina sella ɗo garten haddude e yewtere meɗe yowinde dow sukaɓe leydi Mali ye ji jeƴƴire warore wassalamu